this like a duck, cause you not you got it like that, you got it like that, you got it like that, now simulate that, you got it like that. Cheza, cheza, my money safi na kwambia, wacha tuone kipepea na kuchapia vitu safi. Kiti ni moto, nandia, tuishi milele imekamia. Habari njo hiyo wakati ni sasa na muda mfupi na mambo ni mengi. Shaa, shaa.